inuu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay sheegay inuu ka tegi doono aqalka cad haddii Joe Biden helo codadka ergada lagu soo xulayo madaxweynaha. Hadalka Donald Trump ayaa noqonaya kii ugu dhowaa ee uu ku qiranayo in doorashadii Noofambar lagaga adkaaday, inkasta oo uu weli ku celcelinayo sheegashaan caddayn loo hayn oo uu ku sheegayo in doorashadii laysaba mariyey. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
isagoo warfidiyeenada la hadlayay maalinta fasaxa ee St. Kitts-ka loo yaqaan ayaa Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu sheegay haddii Biden oo dimuqraadi ah oo lagu wado in la dhaariyo January 20-keeda loo ansixiyay inuu doorashada ugu guulaystay codadka Electoral College uu ka bixi doono aqalka cad.
It's going to be a very hard thing to concede because we know there was massive fraud.
Hubaal waan samayn doonaa, waana ogtihiin taas. hase yeeshee Trump waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu ku aqbalo xaaladda hadda jirta, iyadoo uu ka muquurtay inuu sheegay inuu ka qayb geli doono caleemasaarka Biden.
Just say, certainly I will, and you know that.
Waxay noqon doontaa waxa aad u adag si loo aqbalo, sababtoo ah waxay ahayd khiyaamo weyn. Trump waxa uu ku adkaystay khaladaad codeynta oo baahsan xil uu sii waday inaanu soo bandhigin wax caddayn oo la taaban karo. Biden ayaa doorashada ku guulaystay 306 ah codadka Electoral College-ka loo yaqaan, taasoo ka badan 277-kii laga rabay, iyadoo Trump uu helay 232. Waxaana xubnaha Electoral-ku ay kulmi doonaan bisha December 14-keeda si ay rasmi uga dhigaan natiijada. Biden ayaa sidoo oo kale Trump ku hogaaminaya in ka badan 6 milyan marka la eego wadarta guud ee codadka la dhiibtay. Trump ayaa ilaa iyo hadda diiday inuu si buuxda u garwaaqsado in laga adkaaday, inkastoo toddobaadkii hore cadaadis kaga yimid qoorweynta xisbigiisa jamhuuriga uu ku aqbalay kala guurka Biden hannaankeeda inuu si rasmi u socdo. Waxaa ku istaagan dadaalada Trump iyo kaaliyaashiisa si ay wax uga bedelaan natiijada gobollada muhiimka, hadday noqoto dacwado ama cadaadis ay saaraan sharci dejiyaasha gobolka. Ma aanay guulaysan, waxaana kasoo dhammaanaya wadiiqooyinka.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. Warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan asamiyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.